dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
murumva ijwi rya Amerika turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose ku isi ikaze kuri rya Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi uyu munsi nanone ikiganiro cyacu kiribanda ku bibazo by'uburenganzira bw'impunzi cyane cyane kwicwa ry'impunzi z'abanyekongo zaguye imbere y'ibiro bya HCR ishami rya Onigita ku mpunzi aho kandi ni hafi y'icyicaro cy'akarere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda izindi mpunzi zaguye mu nkambi ya Kiziba nanone uyu munsi turahe ijambo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana wakurikiranye iki kibazo kuva mu ntangiriro
muri iki gice cya kabiri cy'ibibazo by'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda cyane zo mu nkambi ya Kiziba turagaruka ku ngingo zirimo izuko nta burenganzira bwo kwivugira no kugaragaza akababaro n'akarengane bakorerwa gufungwa bya hato na hato kubahagarariye impunzi bazira ubusa nk'uburyo bwo kubacecekesha kuri gisirizwa amadosiye yo kujyanwa mu mahanga akagurishwa abanyarwanda byose izi impunzi zivuga ko biterwa n'isano bafitanye n'abanyarwanda ituma batsikamirwa n'ubutegetsi murumva n'ubuhamya bw'abamwe mu bagurishijwe amadosiye bakabimenya ariko inzego zakabarenganuye ahubwo zikabacecekesha mu bisubizo bitatu bishoboka mu gukemura ibibazo by'impunzi mu buryo burambye harimo kuba zatahuka igihe icyo zahunze kitagihari kuba zatuzwa mu gihugu zahungiyemo cyangwa mu gihugu cya gatatu kwimurirwa mu gihugu cya gatatu ni nacyo gikorwa ku mpunzi z'abanyekongo zimaze imyaka mu Rwanda nubwo atari amahirwe abonwa na benshi ariko hari abemererwa gutuzwa muri Amerika cyangwa mu bihugu by'Uburayi ariko izi mpunzi zivuga ko umubare munini w'abakabonye amahirwe bayavutswa n'ubutegetsi bw'u Rwanda umva uko babivuga
ikibazo gikunze kugaragara cyane impunzi zaje ubundi 96 ni impunzi zisobanutse zizi ibibazo biri imbere niyo mpamvu niyo ugiye kureba abaje 96 bajyanywe mu mahanga ni bake cyane bitewe n'uko bakoze inyungu z'igihugu batarateganyaga icyo gihugu cya gatatu cyagombaga kuba kizaboneka bivuga ngo impunzi nyinshi zijyanwa mu mahanga bitewe n'uko zakoreshejwe mu nyungu z'igihugu zitagiziteze mu bihe byashize
nk'abajya gutuzwa wenda mu gihugu cya gatatu cyane cyane nko muri Amerika hari abo leta y'u Rwanda ishobora kuba ibuza muri iki gihe
90% ry'impunzi zifite amahirwe ntizibibona bitewe n'ibyangombwa leta idahereza impunzi
niba baratubaruye bakadufotora amaranga mpunzi bakayaduha bamwe bakayabona abandi ntibayabone kuba yatanze rimwe abandi kuki batagarutse ngo bayaduhe niba wabonye niyo dosiye wageze ku kibuga cy'indege ati nimudafite irangampunzi ntagugenda none se muri twe dutanga irangampunzi kubera ko batazi duhaye mu buryo no kutudindiza no kutubangamira n'uburenganzira bwacu navuga ko bubangamiwe
kubona umuntu amuryango ufite umwana w'imyaka 17 batarigeze baza gufotora ukumva ati ngo wowe ntago muri bugende kubera ko ngo ujuje imyaka kandi kaba nta karita y'impunzi ufite wowe murasubirayo noneho agahuma munwa none ukababaje no kubona ushinzwe abinjira n'abasohoka ari we immigration yugiye kiye abantu bujuje imyaka baza kubasanga aho bari ariko we arabateruye ati ni mugende ngo navuganye nabo agezeyo barabacuragije ubu ngubu harimo n'abatari kugenda n'ubu ngubu kubera ko icyo kibazo bakandi bavuye ku kabindi barabafotora n'amakuru ariho avugwa neza nuko immigration ikibazo dufite ari n'amakarita y'impunzi yagiye kujya kuyasaba amwe akaba nayicaranye akaba adashaka kuyahereza abanyiri ubwite anagize ngo abakeneremo amafaranga kandi impunzi nta kintu zifiteho kubigasaba ngo kugira ngo ajye mu mahanga akagenda abanje yayiguza ahantu akazayishyura uko ageze muri Amerika birababaje cyane
mbere yo kumva icyo ministeri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi ivuga kuri ibi izi impunzi zivuga ko zinatewe inkeke n'amakuru y'uko zigiye kwinjizwa muri gahunda za leta y'u Rwanda nk'ibyiciro by'ubudehe ubwisungane mu kwivuza n'ibindi izi impunzi zivuga ko biganisha ku kuzituza kandi zo ntizibikeneye na gato
tugiye gushiduka ati tugiye kujya muri gahunda za leta ntitwigeze dusaba iki gihugu kudutuza ahubwo dutungwe no kumva imigambi ya leta yose ari twigiye gukorerwaho tukaba ari twe none tugiye gutunga leta twe tubona ubu ngubu aho bigeze amafaranga twakagombye kuba dufata yo gufasha impunzi mu byo kurya yose ari gushyirwa mu kubaka amashuri ya etaje, mu kubaka ibitaro bya etaje, mu kubaka isoko, mu kubaka imihanda, ibyo byose tugasanga atari ibikorwa biramba ku mpunzi kuko twe ntabwo tuzaba mu buhunzi ibihe byose. Ejo cyangwa ejo bundi ko twazashiduka twabaye abanyarwanda tutarigeze tubisaba.
Nwese twebwe hase nimara kudusezera twaje muri byo byiciro turasigara turi hehe.
Ubudeshye.
Ubwo budeko naba burimo mbona ntacyo bubagejejeho.
Ubanguye kubaka amashuri ane etage cyangwa bitarane etage. Umuntu yaburaye byanga bikunda afite mwinyungu. Kandi twe tukabona ko amafaranga yose akoreshwa muri ibikorwa twe dufite inzara na amafaranga ya haseri ya UN. Wenda kugiye kimwe tushaka gufata umwanzuro tukagenda n'amaguru tugataha ariko nabo basigarana ya infrastructure ntago bakayaringa ku mibereho yacu aho minister wegenda akavuga ngo twebwe twatekerereje impunzi. Aba beneficiaire bataragizemo uruhare ngo bazababwira ati turashaka kubakorera ibingibi ariko bakangira akavuga ngo twatekerereje impunzi ngo dusanga tugomba kuzishyira mu budehe.
Hari imiryango itari mike yari yaramaze guca mu nzira zose zibazwa zibanziriza kwemererwa kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu yagiye isubizwa mu nkambi yari igeze ku kibuga cy'indege ku mpamvu zirimo izuku umwe muri bo cyangwa benshi mu bagize umuryango baba badafite ikarita ndangampunzi. Niyo yaba atarigeze na rimwe yihabwa nk'igihugu zatangwaga yaba yarataruzuza imyaka. Hari n'abari barahawe amarangamuntu batayasabye cyangwa bayahawe kugira ngo babone uko bashaka amaramuko ariko nyuma bagahitamo kuyasubiza u Rwanda ngo bahabwe amakarita arange impunzi bikarangira batayahawe. Kuba bikorwa n'urwego rwa leta rubizi neza ko aya makarita atigeze atangwa babona ari nk'umutego leta yabateze kandi zi neza ko batazawusimbuka.
Ikarita z'impunzi za mbere twazibonye 2010 kuva icyo gihe 2011 kugeza magingo aya nta karita z'impunzi zihari. Niba na muri famiye umwe ari we warufite urangamuntu akaba yari yaranayitanze ataramuhaye ikarita y'impunzi ubwo ya famiye yose bakayigarura ikazanga. Leta ishobora kuba ifite mu zindi nyungu zayo kuko kugira ngo uwemera binjira n'abasohokana anakwemere kutambuka bikaba ngomba gutanga n'amafaranga bagatanga ruswa ukigura kugira ngo nibura utambuke.
Ni ukuvuga ngo biratugoye cyane kuba leta irimo itambamira abantu irimira bagarura kugira ngo ibashe kubatuza. Ugasanga harimo umwana wari utarageza imyaka 18 wo gufata icyangombwa igibarura ryabereye baje kugera ku kibuga cy'indege bakavuga ngo umwana nta cyangombwa afite kandi bazi neza igihe batangiye gutanga ibyangombwa uwo mwana yari atarageza imyaka. Hakaba n'abandi noneho nabo basubije irangamuntu ntibabaheza indangampunzi yaje kugerira bakamuga ngo nagaruke nta ndangampunzi afite. Akavuga ati se ko nasubije indangamuntu yanyu niki gituma ndafata indangampunzi. Bakamwima ya ndangampunzi n'indangamuntu barayisubiranye ugasanga umuntu abuze aho abariza icyangombwa kimukwiriye.
Ndyabonzi hari babyara banjye baherutse kugenda bageze i Kigali barabagarura ngo ntarangampunzi ngo bazane uturangampunzi kandi bagiragira ngo umuntu baraziremeta nyuma yaho ntibabaho uturangampunzi bageze i Kigali babagarura ina.
Mu kiganiro cyihariye Ministre de Bonheur Jeanne d'Arc uyobora Ministeri ifite impunzi mu nshingano yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko ibyo kubashyira mu byiciro by'ubudehe byumviswe nabi ariko aranasubiza ibindi bibazo.
Turimo turagenda dufata ingamba nka guverinoma y'u Rwanda kuko tubona ko abaterankunga bagenda bagaragaza ko ibiribwa bigabanuka. Twebwe twumva ari umugambi mwiza dufitiye impunzi wo kuba twabafasha mu yindi mibereho yo kwiteza imbere nk'uko n'abanyarwanda babikorerwa. Ni ikigereranyo cyo kuvuga tuti impunzi nazo zakorerwa ibi nk'uko n'abanyarwanda babikorerwa bagafashwa gushyirwa muri gahunda zo kwiteza imbere. Ariko ntagari kuvuga ngo tugiye kubagira abanyarwanda batabishaka. Waba yumva ashaka ubunyarwanda yabusaba nabyo barabyemerewe ariko ntago twe tufata impunzi ngo tuyigire umunyarwanda itabishaka itanabisabye. Icyo dufasha impunzi nuku hari gahunda tugiye kwinjiramo ya idufasha kubona mu byukuri kuba twabona inkunga ndetse n'inguzanyo noneho zo kubafasha gukora imishinga iciriritse ku buryo babasha kwiteza imbere. Nicyo twasobanuye ariko usanga nyine babyumva uko bishakiye kandi nuko nabivuze nta wababuza gutekereza uko bashaka ariko twe tuzi ko ari byiza tubashake.
Mu Rwanda habaho gahunda ihoraho yo gufotora abujije imyaka yo gufata indangamuntu. Iyi gahunda izagera no ku mpunzi?
Ni gahunda rwose yatangiye kandi izakora ku buryo buhoraho. Ubu ngubu dufite igihe cy'amezi 7 cyo kubikora ku mpunzi zose. Noneho abagejeje imyaka 16 bagahita bahabwa nabo ikarita ndangampunzi. Nubwo rero ni igikorwa kizajya gikomeza buri mwaka na nyuma y'ayo mezi 7 kizajya gikomeza kugira ngo nabandi bujuje imyaka bafotorwe bahabwe indangampunzi.
Impunzi zishyira mu majwi leta y'u Rwanda kuko bitambamira gahunda yabo yo gutuzwa mu gihugu cya gatatu. Zivuga ko zinanizwa bikomeye n'uhagarariye urwego rw'abinjira n'abasohoka kimwe n'uhagarariye ministeri muyobora ariyo Midimar. Mubivugaho iki?
Ubundi iyo gahunda ni ya HCR. ntabwo rero guverinoma y'u Rwanda ariyo yafata icyemezo cyo kubuza impunzi yahawe ubuhunzi mu kindi gihugu na HCR, ko HCR niyo ireba hari ibizamini babakoresha babasha kubitsinda bakabemera kugenda, iyo bigaragaye ko batabitsinze ntago bagenda, ariko utagiye birumvikana ashyira mu majwi guverinoma y'u Rwanda, kuko bazi ko aribo twe tubacumbikiye, bazi ko aritwe turafiteho ijambo, bazi ko HCR yo ibakorera ibyiza gusa, ariko ntago bumva ko ibyo bizamini bakoresha bishobora kuba ari byo ahubwo bibabuza kugenda bitewe n'icyo babakeneye.
Mu ngero zifatika hari imiryango myinshi barasoje ibyiciro byose byibazwa ku ruhande rwa HCR, ariko bagera ku kibuga cy'indege inzego za leta zikabagarura. Hari abazira kuba hari umwe muri bo cyangwa benshi badafite amakarita y'impunzi kandi bujuje imyaka, bikaba impamvu yo kubagarura kandi nyamara batarigeze na rimwe bayahabwa. Babibona nk'akarengane kuko leta yakabaye ibibaha ari nayo ibagarura kandi izi neza ko aya makarita basaba itigeze yabaha.
Na icyo kibazo cyo ntacyo turamenya cy'abagaruriwe ku kibuga. Ikibazo twamenye ni cy'abantu ahubwo bagendaga bagera hariya, kuko iyo bageze ku kibuga cy'indege immigration ibihari, ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka kiba gihagarariye kiri gukora, abatanga amarangamuntu babahari, hari igihe rero bashyiramo ibyangombwa byabo bagasanga nk'uwasabye nk'uwabonye uyo stati y'ubuhunzi yo kugenda afite n'ikarita y'ubunyarwanda, indangamuntu y'umunyarwanda. Icyo gihe ntabwo twakwemerera umuntu w'umunyarwanda kujya kuba impunzi kandi tubona ko ari umunyarwanda ntacyahunze. Ni kankizo zagiye zigaragara.
Hari ababa barigeze gufata indangamuntu bazisabye cyangwa bazihawe ku zindi mpamvu, ariko nyuma bakaza guhitamo kuzisubiza leta kugira ngo bahabwe amakarita ndangampunzi. Bavuga ko nta cyemezo bahabwa ko bayasubije ngo baricyo berekana, kandi na nyuma ntibahabwe amakarita ndangampunzi. Iyo abo bagaruwe ntibaba bavukijwe amahirwe nyakuba ministre.
Ntabwo bishoboka, kuko biriya ni ibintu by'ikoranabuhanga. Niba hari uwahisemo kuyisubiza bihita bigaragara mu ikoranabuhanga, ntaho yahurira nabyo rero kugira ngo bamwerekaneho ko afite state ebyiri ntibibaho. Ikoranabuhanga ry'abakora mu ndangamuntu ndetse no mu binjira n'abasohoka turifite icyizere 100%, ku buryo abantu nk'abo ntago bashobora kugaragara bafite ubunyarwanda n'ubuhunzi, ntago bishoboka.
Izi mpunzi zisangira intambamyi ikomeye ibabuza amahirwe yo kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu ishingiye ku isano zivuga ko zifitanye n'abanyarwanda.
Hari ikindi bagiye batubwira nacyo kidukomeretse imitima, bavuga ko ahenshi dusa n'abafitanye isano, ariko relement ntabwo abariko biba bimeze. Iyo nyungu nayo bayuririraho kugira ngo bashake kutugira abanyarwanda. Ngiye nkubwira naturutse muri Katanga, harabavuye Noro, harabavuye Sude, bagenzi bacu bavuye Kinshasa, nyuma y'imyaka 3 bageze hano mu nkambi bari bamaze kugera muri Amerika. Ariko twebwe bitwaza kuri ibyo ngibyo ngo turasa nkaho tuba dusa cyangwa se tuvuga n'ururimi rumwe, ntabwo ari urwitwazo rwo kuvuga ngo batwintegre. Ndabona uri umuntu mukuru, hari ibintu byinshi tuzi. Iyo ugeze muri Katanga hari ubwoko bita Babemba, wagera muri Zambia ugasanga abo Babemba barahaba, ariko bamwe ni abanyazambia abandi ni abakongomani. Wagera Kinshasa hari bavuga Iringara, wagera muri Congo Brazza ugasanga nabo bavuga Iringara, ariko byanga byakunda hari abanyakinshasa hari n'abakongo Brazza. Rero natwe kuba dufitanye nk'iyo sano ry'ururimi tibisigura ko tugiye kuba imbata z'amateka. Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza no ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa.
Mu yandi magambo, mubona leta y'u Rwanda impunzi z'abanyekongo yarazifashe bugwate.
Ni mateka birenze no kuba bugwate, kuko nimbe ugira igihe ufata indangamuntu kaziyeza impunzi uzi ko ari impunzi ikaja gukoreshwa imirimo ku nyungu za leta. Urebye imirimo dukoreshwa ni imirimo ya za mateka, urebye ukuntu baducecekesha, washaka kuvuga ikibazo cyawe bakagucecekesha, bigaragaza yuko ari ukugira ngo batubwire za mateka. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mu by'ukuri ikibazo gikomeye impunzi za kiziba zifite kubera isano dufitanye nabo, kuko byagiye bigaragara ko kenshi kuri iyo sano dufitanye n'abanyarwanda byagiye bitubuza uburenganzira bwinshi. Natanga urugero, benshi bagiye babona nk'amadosiye kubwo iyo sano dufitanye, ugasanga dosiye yagurishijwe, dosiye y'umuntu urwaye abantu bagasigara bari gupfa, pfa undi yagiye muri Amerika yabashije gutanga amafaranga, yatanze igipangu cyiwe aragenda agerayo. Kindi ugasanga kuri ya sano n'ubundi dufitanye abantu baragenda bakaza bakiyandikisha kuba impunzi, bakaba impunzi, ugasanga bwa burenganzira buke cyangwa se bya bindi tugenewe bikeya, n'ubundi biri kuba ngombwa ko tubisangira na babanyarwanda kandi natwe ubwacu bitaduhagije.
Ijwi rya Amerika yahawe ubuhamya n'imwe mu miryango yavugijwe amahirwe yo kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu. Abo twavuganye bari bahawe ayo mahirwe kugira ngo ababo barwaye babone uko bajya kuvurirwa mu bihugu bishobora kubitaho. Uko byabaga byagaragaye ko abaganga bo mu Rwanda bakoze uko bashoboye bigeraho ubukana bw'indwara busumba ububasha bw'abaganga. N'ubuhamya
mu byukuri pe umwana wanjye ararwaye afite umutwe munini mu nkambi yose baramuzi yatomboye 2012 none murebe uyu mwaka ahantu ugeze igihe cyo nijoro aratitira ugasanga mu mutwe wose abizicyuye ibyo kurya bikamunanira icyo umubiri wose yigacucumuka none mwanya mu byende imunzi ntawo mfite umuntu umfasha ni asere ntira amahirwe aratomborwa agwisa dosiye yanjye yarahagaze ntawo uzihana yahereye
ukeka ko nayo yabiri muzagurishijwe
yes nawe ndeke kuba yabaragurishijwe 2012 kugeza isaha none mu byukuri mwe mwadukureba ubuvugizi nk'abanyamakuru kwango tuzana ugishoro cyasere mu byukuri pe nuko tubabaye turabaye nukuri
mukeka ko hari uruhare leta y'u Rwanda bigira
none sino twamwe kwava kuko ari bande none leta dufite mu ruhare ntabwo mudutabare nk'abantu bavugize bacu abanyamakuru mu byukuri pe mutuvugire nukuri pe ubuvugi nukuri pe turapfuye nukuri pe dukora ubuvugizi amadosiye yacu bakore neza niba ari nibindi twigendera handi bafite ubushobozi
umubyeyi niba afite dosiye y'umwana umwana ararwaye najya gukurikirana dosiye ati dosiye yawe uyu muntu yaragiye amazi imyaka 2 cyangwa umwaka muri Amerika n'urugero cyangwa ibiterwa n'igihugu yamuhaye
kandi akiri hano
akiri ahanga bakurikirana bagasanga umuntu atuye iyo ngiyo
ari umunyarwanda
bakagurisha ya dosiye hakagenda nk'umunyarwanda
kagurishwa nande
n'ese nitwe tuzikora twe baradukorera niba ari abanyarwanda bayakora twe baraduhamagara ngo umugende wabakorere dosiye ukamara imyaka 5 utegereje kandi dosiye yawe yagurishijwe kera
umva abantu muzi byabayeho
barahari nabo duturanye benshi barahari
dufite abantu bakagombye kuba barageze hanze bari basanzwe bafite dosiye ariko igitera dosiye akenshi ugasanga umuntu afite uburwayi yamara kugera kwa doctor akamubwira ati ntabwo ubasha dufite bwo kugira ngo ujye tube twakuvurira uburwayi bwawe bukire atahubwo kuba wokira no kushobora kujyanwa hanze ubwo doctor akabyandika akaguha raporo medicale yamara kuguha raporo medicale ukayijyana muri installation iyo igezeyo bahita bakwitaho bakanakwakira ariko shoze tonant ujya gusanga nkuriya muntu wari ufite buriya burwayi bumeze kuriya kandi ahawe amahirwe yo kugira ngo ajye hanze ugasanga umwaka urashize ibiri irashize itatu irashize itanu irashize igihe yajya kubaza ibyerekeranye na dosiye ye kandi uburwayi bw'umwana cyangwa se bw'uwo muntu nanone buri kuba bwinshi cyangwa se niko buri kurushaho gukura umuntu bakamubwira ngo dosiye ntayikirimo akayoberwa niba yaragiye cyangwa se niba kiri ahangaha bakamubwira ngo nta dosiye afite izo ka turazifite ari nyinshi kandi dusanzwe dufite n'abandi bantu bashobora kuba baragiye hanze bari bazurujurijwe bategereje iminsi yo kujya hanze nanone hagashira nk'umwaka 2, 3, 5 finalema umuntu agakomeza kuba hano mu buhunzi ariko wajya gukurikirana ugasanga dosiye ye yararangiye umuntu wakagombye kuba yaragiye arahangaha ahubwo agatanga raporo bavuga bati uyu muntu amazina ye ari muri Amerika kandi ikindi kibabaje ugasanga nta muntu uhari wo kugira ngo akurikirane ibye.
Mu bamenye neza ko dosiye zabo zagurishijwe harimo umuryango umwe wo muri quartier ya 4 village ya 3 inzu ni ya 5 ni umuryango wa Sebuhoro Muyovu umuryango w'abantu 10 batatu muri bo bafite uburwayi bwananiranye kuvurirwa hano mu Rwanda. Ni nyina w'abo bana twaganiriye amaze kunyereka amasezerano y'ubugure bwa dosiye yabo. Uwayigurishije bamugejeje mu nzego z'umutekano ishami rya polisi rishinzwe ubugenzacyaha CID ndetse ngo barafatwa barafungwa ariko nyuma y'iminsi mike batangira gushyirwaho iterabwoba ngo ntibazongere guhingutsa ibyirigiswa rya dosiye yabo. N'ubuhamya burebure tunyuramo twihuta.
Nagize ikibazo cyo kurwaza abana cyane bakomeje kubakurikirana biza kuba ngombwa ko basanga bagomba kuvurirwa hanze ubwo babandikira raporo medicale yo kugenda. Ubwo abana bagiye babakura hano bakajya bajyanwa na specioza abajyana i Kigali ku byicaro bajya kuzuza ibisabwa. Ubwo byagiye kugera igihe batubwira ko tugenda mu kwezi kwa kabiri dusibira kugenda inshuro ebyiri. Noneho bigitangira turababaza tuti se ko ari nta mariage dufite tukaba twumva ngo iyo ngo bagendera kuri mariage bimeze bite. Baratubwira uti mwebwe gukora raporo medicale ntabwo mwebwe ari nk'iby'abana mwebwe n'ibyihutirwa. No kujya kuvuza ntabwo bazayibabaza. Umunsi batubwiye wo kugenda baba baratubwiye ngo ibintu byahendutse ntabwo tugenda nta mariage. Ngo twabona mariage mu gitondo ngo twayibona nimugoroba ngo tubabwire. Ubwo wa musoko kugenda urapfa. Umva icyo gihe tujya gushaka mariage kitararangije tugura umunsi. Tujya ku kibuye mariage turasezerana turayibona. Turaza turabahamagara tubabwira ko twayibonye. tumaze kubabwira ko twayibonye barongera duhereza undi munsi nyine uwo mu kwa kabiri birongera kwa kabiri gushyira tutagiye baratubwira ngo byahindutse se biri guhindurwa n'iki hari ibintu twavuze twishe byibuze nguya ngo nabo ntibabizi nose bipfira hehe cyo twakora kugira ngo ibintu bibe neza ni igiki ngo ntitubizi ngo kongo byapfuye ubwo barongera baduha mu kwezi kwa gatatu hawe mu kwezi kwa gatatu turasibira barongera ngo byahindutse turasibira kuno mwaka tuvuyemo ubwo turongera turasibira naho uwo munsi twasibiye hagiye inguyu wayiguze ubwo bibaho ngaho barongera dushushanya baduha mu kwezi kwa gatandatu none mu gihe mu kwa gatandatu kugeze nako turongera ngo birapfuye kwako natubwiye ngo birapfuye noneho uyu mukobwa Justine abarahamagaye hamagara uno mukobwa utarega Olivier ntukaze kugira ngo dosiye nyiracyahari dosiye nyaragurishijwe turavuga ibi bintu birashoboka ngo birashoboka ngo yaragurishijwe none se ufite gihamya cy'uko ntatubwire ukuntu yagurishijwe utumva ati nabona nabahereza inomero z'umuntu wayigurishije ndavuga nti ngaho dufashe ziduhereze ubwo baraziduhereje ngo bamwita Felesi amaze kuziduha turamuhamagara tumuhamagaye aranyitaba amaze kunyitaba ndamubwira ntese ntiya dosiye se bora umuyovu wabuzi ahantu igeze nguya ngo ngiwe ngo ibyo ngo ntago mbizi ndavuga ndese none ko mfite amakuru ko iyo dosiye bitagihari gusinzi ngo wenda ngo nabyo byanashobwa ngo ntago mbizi ndabona nasi kuri kubita kure kandi bambwiye ko ari wabuze amakuru yayo ko mu migendere yayo yaba ari wowe ngo njyewe ngumva nkubwire ngo siyo ya mbere yabiriwe si n'iya kabiri si n'iya nyuma ngo kurya dosiye nta gitangaza kirimo ndabwira ntumva nkubwize ukuri pe wenda uje urya amadosiye y'impunzi ariko ari nzima ako biturukanye n'ikibazo cy'iyo dosiye ifite izakuzironda umva iyi izamenyekana ntabwo izasa n'izo zindi wagiye urya kuko iyo ni iy'ibibazo ntabwo ari nzima
umuryango wa Muyovu uvuga ko aya makuru y'irigiswa rya dosiye yabo wayahawe n'umukozi wakoraga muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda gusa ngo nyuma yo kubigeza mu nzego z'umutekano zabijeje kubikurikirana ntibongeye kumenya amakuru yo wabahaye kopi y'amasezerano y'ubugure bwa dosiye yabo kandi n'ishami ry'ubugenzacyaha mu gipolisi cy'u Rwanda ryabijeje ko wafashwe azabiryozwa ryahinduye imvugo mu masaha make amasezerano y'ubugure bw'idosiye y'umuryango wa Muyovu ijwi ry'Amerika yaboneye kopi bigaragara ko yagurishijwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2017 n'uwitwa Hagumimana Felicien ayigurisha Irakiza Justin amuhaye miliyoni 7 akamusigira n'igipango kiri i Kigali mu gace katavugwa mu masezerano y'ubugure bigaragara kandi ko Irakiza Juste waguze iyi dosiye yagiye ku itariki ya 11 z'ukwa gatatu 2017 uretse uwaguze n'uwagurishije kuri aya masezerano hanaboneka abagabo batatu basinye ko babibonye ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwemeza ko bwagejeje iki kibazo kuri HCR sanga ko ku iyi dosiye yaragurishijwe ariko ivuga ko ikibikurikirana nubwo inzego zindi zagiye zibwiriye umuryango ko amasezerano y'igurishwa rya dosiye yabo yaba ari inyandiko mpimbano ikiriho nuko uyu muryango kiri mu nkambi kandi cyihutishaga dosiye yaba ari uburwayi bwa bamwe mu bagize umuryango magingo y'abakirwaye ndetse bagenda baremba kurushaho nyamara bakabaye baragiye kera bakurikije igihe babwiriwe kwitegura ndetse bakanahabwa n'amatariki yo kugenda bikajya bihinduka ku munota wa nyuma mu buryo bufifitse
duhamagarwa n'inomero rero zo mu komanda ubu wabafashe utuhereye buno ngiye sindi mu byanyu niba muzubwenge y'amaresi nimu yahishe ndambwira ntese ayo marisi kuyorosi yafotojwe buri cyicaro twaya tugisigahiresi none niduhisha no marisi dufite mbakayabona ku byicaro biragenda bito ngo ayo yose twayakuyeyo nanya nabwira ntumva muvandi ntiyapfu wavutse iki kibazo nahuye nacyo ntago kinguye neza bigendanye n'ibibazo mfite ibyo kuvara ngo birankoraho n'ibishake binkoreho nuko avuze ngo wengo ntabinda kugukurikirana ngo wengo marisi ngo yahishe ngo byihorere ngo ntabinda kugukurikirana ibyo kubikurikirana tubirwiye bihereye babiri cyubwo nuko kuri kubona abana banje babaye batya bose babaheze mu nzu buriya ko muntu utababona bona ko ari inkuru mbare hari ukuntu bajya bana ko buriya abantu bino tuba dukeneye amahanga cyane rwakana ko kubibama ari ugukenera amahanga ari ugukuririza ariko pe nkubwiza kuri ibibazo mfite birandenze nkuri wari ugwakwiriye ibitaro dore nacyo kumuryamisha mu nzu kubera uriya wabagiye ukabwe mfitemo no mu nzu ku buri ukuntu ko mbarwaza ibibazo mfite akaba ari ibyo ngibyo ari niwe wagiye mu mahanga sinzi niba aragarutse ko bambwiraga ngo bari kubikurikirana sinzi niba aragarutse sinzi niba atuye niba ariyo
Ministre de Bonheur Jean d'Arc uyobora ministeri ifite impunzi mu nshingano avuga ko iki kibazo cyo batigeze bakimenya
icyo ntacyo twamenye cyane ko dosiye nk'izo zikurikiranwa na HCR nibikurikirana ntago ari guverinoma
kuri cyo ariko hari n'abavuga ko bagiye bahabwa amarangamuntu batayasabye
icyo ntago bibaho ntabwo bibaho twe turi nakubwiye nti turi igihugu kigendera ku mategeko ntabwo waha impunzi indangamuntu itasabye kuba umunyarwanda ngo umuhe indangamuntu y'ubunyarwanda atabisabye dufite amategeko agenga ubwenegihugu uko butangwa uko busabwa ntabwo ibyo bintu bishoboka ibyo ni ibintu baba bavuga byo kugira ngo nyine birwaneho ariko ntabwo bibaho
ntabwo byorohejwe irya Amerika kubona bemera kuvuga kuri iyi ngingo kubera icyo bita itotezwa gucunaguzwa no guterwa ubwoba ku buryo gutanga amakuru ari ikibazo ndetse n'abahagarariye abandi ngo iyo bagerageje kuvuga ibibazo cyangwa bashaka kubiganiraho ubwabo babyishyura bafunzwe cyangwa bagatotezwa mu bundi buryo
njye byambayeho cyane kurusha komite iriho kuri ubu nashatse gukoresha inama ku bibazo byinshi biba biri mu nkambi bitewe n'ubuzima buba buriho no kugira ngo umuntu abaganirize abahumurize ariko bitewe ni bano bayobozi bacu ari immigration na midimare ntabwo bemera ko umuntu ashobora kuganiriza impunzi kubw'ibyo nashatse gukoresha inama baraje baramfata baramfunga baranshimuta mu nkambi namaze iminsi 15 mfunze muri uko gufungwa kwanjye bahise batoresha indi komite nge banyeguje bansize n'ibindi byaha bitandukanye kandi ari ukumbeshyera ari ukugira ngo ndakomeza kuvuga ibibazo impunzi zifite donc muri make banga ko umuntu yavuga ibibazo by'impunzi kandi nabo ubwabo badashaka kubivuga bagashaka kugira ngo impunzi zicwe n'ibyo bibazo byazo zifite kandi hejuru bakagombye kubyumva bakamenya n'ibibazo byishe impunzi cyangwa iby'impunzi zikeneye ariko bagashaka kugira ngo birangirire ahangaha nabo ubwabo ntawe bifuze kuba babizamura ngo bigere mu bundi buyobozi bakuriye waba ushaka kuzamura rero icyo ari cyo cyose cy'ikibazo kubona kibangamiye impunzi bakifuza kutakivuga niyo ushatse kugira ngo kivuge bakakubwira ati turagufunga umuyobozi wese witwa umuyobozi w'ubuyobore nkambi nka perezida icyo ari cyo cyose ukoze bahora bakubwira ngo turagufunga mbese turatotezwa cyane ijambo bakoresha kugira ngo baguhahamure no kukubwira ngo baragufunga kandi koko byo barakubwira ngo baragufunga bakanabikora nafunzwe iminsi 15 ntazi ngo mfungiwe iki nta n'ikintu nakoze kigaragara cyatuma nshobora gufunga bakakubwira ngo baragufunga kandi bakagufunga bigashoboka naho akagombye gutabariza ugasanga bagutanzeye amakuru adakwiriye ntibaza no kukubaza ngo mbe ese baguhoye iki ugafungwa mu buryo butagira impamvu mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimu cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira uburyo cy'umuntu afatwa nk'inyamaswa cyangwa se kimonyo kitafito ukibariza
birababaje kagira ngo ndari ikintu badutabariza bakavuga ikintu tubayeho nabi ngo wivugaho bakamufashaka kwavuga ariko ababyeyi turarenganye dufite agahinda birababaje cyane bitene agahinda hari akana kari harahepfo kubona ngashira mu mugongo ari amagufa kakweretse agahinda kakwica urukumva
twebwe icyo dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu ni kera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi umuntu asigaye arwara transfer yo kugera kure ntayo no kugira ngo uzagere ku kibuye
kubiza impunzi zaramaze imyaka ikabakaba 14 zitagira icyangombwa na kimwe zivuga ko byatumye abajya gushakira ubuzima mu bice bitandukanye by'igihugu bafata amarangamuntu ariko batazi ingaruka bizabagiraho nyuma mu cyegeranyo ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR yasohoye muri Kamena 2014 ivuga ko iby'ingenzi bigenderwaho mu gutuza impunzi zijya muri Amerika ari ukuba zarageze mu Rwanda hagati y'itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1994 n'iya 31 Ukuboza 2005 zikaba zaravukiye cyangwa zari zituye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iy'Amajyepfo Katanga cyangwa Province Orientale umubare munini wabemererwa kujya muri Amerika n'abujuje ibisabwa birimo ibyo tumaze kuvuga. HCR ivuga ko hagati y'ibihumbi 2012 na 2014 impunzi zigera ku 2369 zagiye muri Amerika. Mu mwaka wa 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye impunzi 317 kuyituramo, mu gihe muri 2016 yemereye 318. Nitwa Claude Ganza Munyamagana, nsoreje hadusangire ijambo y'uyu munsi naho ubutaha.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana, dushimiye kandi n'abantu batandukanye bitabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe abatwumvise turabashimiye, tubahaye ikaze kandi nongera kubatumira mu biganiro byacu bitandukanye, cyane dusangire ijambo n'ikiganiro muri Isanga. Hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.